Ane bazanga Yesu yebale nyo mwagala nyo kuona yanjagala
Ane bazanga Yesu
bankubire ngalo ngoma ngoma mbabulire binene
Ane bazanga Yesu
yebale nyo asana kwagala manyo mukwano
Ane bazanga Yesu
yebale nyo sajja yanza wanali na zawada
Ane bazanga Yesu
yakubiwe mibu kana mponyeza wangu kama ya nyama
Ane bazanga Yesu
yakonye byasi nani tende wasingata ya nyama
Ane bazanga
Yebale nyo yandabirire wange sijula
Ane bazanga Yesu
kankubulire chama ngomwogera kumpulira nyasanyo
Ane bazanga Yesu
Yesu kani yatama yatama nyo sikani yatama kankubulire nsonga nawe wofira wananabera kunyiye sikani yatama kuzikiriza okuba n'okutya asaba sadaka ezebisolo sekone z'abantu abaana bafe n'abasadaka saba tanyo n'abakulu ebitundu ebyekyama n'olulimi n'akokojola nga lina ettima ezengadde n'akisidenti sikani yasomba n'atukubonya abangi wuliriza ekirala ajoganya ayina ekkubitisi terubale yatama mwetegereza mulabye takkuta teberezaamu enkoko n'olundo omusamize n'alya sikani ng'alumya embuzi n'olundo omusamize n'alya esente ez'okolawo n'azikusaba omusamize n'alya ne bageja embuto kigawe n'okozimba lwaki tomudduka nga kyenno kinnumu abange kinnumu okujula okunzita mubale mwesonyiwe ne bw'olikola otya tagenda kukkuta ekirala yansobera tatereranga kuba talina ntobo ejjukira n'ejjuuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe buuza gwe omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe kwaffe guno sikaani ajoze n'obugere n'awanika bamaama b'eggwanga abaisa bwereere ye nga tulabye ebinene kundisha siriti n'emini abitunda ebyatunzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo bassebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twala eri sirimu w'amaze abalungi bwatuuse masajja n'atabula sitaani natabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata otya omwana eyava mu ntumbu ezo obusegu n'obwemu bye bijjudde buli wamu w'oyita n'abayimbi ba leero bayimba bya bukaba emmawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesa munange mudduke abavubuka ba leero ajozaabo n'okulata n'alata wulira bw'ajoga abaliisa obuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bakuweeta olwo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba obakeko obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga lokole wunjirira sitaani era alumwa kyali omukyala bw'omuwasa abaana n'ozaala kajula okwetuga kwonoona ebintu by'abantu ensonga ya bujjanza akasajja kantama kalowooza nga kalina fyucya ne katamanya nti geye ne geesunga sitaani twala eri twala eri kolaani z'okubanga zaabunda sitaani twala eri twala eri enkola zo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yatamu tebwolaba namwenenya sigenda muddira nyina katonda wange mwagala nnyo okubona yanjagala kaleeta eryali mukyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kw'olaba yamuwangula era n'akufootola era ekisanyusa wadde ebbanka yesu kamukankana yesu n'amala atuuka sitaani tayimirira ng'amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukaabye ng'obukoko tugambye yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afootoka era nze gw'olaba sitaani sikyamutya obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba essimu n'enjigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kamba mbuulire okkiriza yesu kale tomeggebwa naawe gy'omusembeze ofune eddembe ng'eryaffe lye twafuna kuwagala kale teri ali munnemesa wagala nnyo okubanga yantaasa siyajja nanjagala nambudaabuda okukira abanzaala muyita lya daddy mwagala nnyo okuba yanzawula muyita lya mwami mwagala nnyo okuba tasangika muyita kimuli kyange mwagala nnyo okuba kyange yangako namutuma mwawufu yayawukana kubonna bendaba namutuma mwesigwa abadde mwesiga era tanga yangako obugagga bugabo namwakuwa bwabuwa essanyu n'eddembe endadda ziwonya kazibe nga zakula zityawo wanga asobola okuganja kwonoonya nsanze muyasula bannaganja dda balungi be nalindabye ngeri amufaanana bonna basukkulumye omukisa gwonoonya yesu yagugaba obutali nnaku ono omukulu gwe ŋŋamba yajja tube balamu balamu bujjuvu nkakasa byenjogera namukungula omusajja mwawufu ebiwundu ebinyiga maziga gasangula n'essanyu n'alikuwa lokoka leero akusangula amaziga weejage alokola onya akyusa abatemu ababbi n'abalogo bwennakamba kutire nze yesu omulungi w'amazima naawe lokoka leero yesu omusembeza akulwanira entalo kankomaawo kyembasaba bannamwogeddeko nze obudde mbuzibya
I'm not going to be able to do that.